akulira akakiiko akalondoola ebyobulamu mu maka g'obwa pulezidenti Dr. Warren Namara asabye Paalamenti okuteekawo ebibonerezo ebikakali eri ababbi b'eddagala mu malwaliro ga gavumenti mu ngeri y'okutangira obubbi bw'eddagala obweyongera mu ggwanga buli olukya. Dr. Namara agamba nti olw'okuba nti tewali bibonerezo bikakali eri bantu bano kati baagufuula muze okubba eddagala lya gavumenti ne balitwala okuliguza abantu mu malwaliro gaabwe ag'obwannannyini. Namara okwogera bino yabadde alabiseko mu kakiiko ka Paalamenti wamu n'abakulu okuva mu maka g'omukulembeze w'eggwanga okwanja embalirira yaabwe eri mu bubage ey'omwaka gw'ebyensimbi ogujja 2026.